Amahubo 112 verse 1. Hallelujah. Ubusisiwe umuntu omesaba uJehova, othokoza kakhulu ngemithetho yakhe. Verse 2. Inzalo yakhe yakuba namandla. Emhlabeni sizukulwane sabaqotho siyakubusiswa. Verse 3. Ingcebo nemfuyo kusendlini yakhe, ukulunga kwakhe kumphakade. Verse 4. Kuyakubaphumela abalungileyo ukukhanya ebumnyameni, umusa nobubele nokulunga. Verse 5. Umuntu omuhle nguyo nomusa otshelekayo esekela indaba zakhe ngokulunga. Verse 6. Ngokuba akayokugudluka kuze kube phakade, olungileyo uyakukhunjulwa kuze kube phakade. Verse 7. Akesabi imiko emibi, inhliziyo yakhe iqinile, iyethemba uJehova. Verse 8. Imisekile inhliziyo yakhe, ayesabi, aze azibuke izitha zakhe ziphansi. Verse 9. Uyaphana, uyabanika abampofu, ukulunga kwakhe kumkuze kube phakade, uphondo lwakhe luyakuphakama ngodumo. Verse 10. Omubi uyakukubona acunuke, agedla amazinyo akhe abesephela, isifiso sababi siyakubhubha.